is a home, soul. Did you forget?
Likhona ikhaya mphefumulo. Ngabulibela na.
Where you are safe in eternal rest.
Apho phephe khona ekuphumuleni kwana phakade.
Where the arrows of the evil one do not hit you.
Apho intolo zongendawo singayi kukubetha.
Through the blood of Jesus, the doors are open for you.
Ngalo igazi lika Yesu, ingcango zivulelwe wena.
Return home.
Buyela ekhaya.
Return home.
Buyela ekhaya.
Return home.
Buyele ekhaya.
The terrible land.
Usuke kulizwe elibi. Oh, mzalwane. Dade, ungalindi ixesha elide.
You feel the sorrow and pain.
Uva intlungu nonxunguphalo.
You are not able to free yourself.
Awukwazi ukuzikhulula.
Return home.
Buyela ekhaya.
Return home.
Buyela ekhaya.
Return home.
Buyela ekhaya.
Return home, for the Savior loves you.
Buyela ekhaya ngokuba umsindisi uyakuthanda.
If you submit, no accusation will come to you.
Ukuba uyathobela, akukho kubekwa tyala ukuya kuza kuwe.
He loves to forgive your iniquities.
Uyakuthanda ukubuxolela ubugwenxa bakho. Olula isandla sakhe solulela wena. Buyela ekhaya. Buyela ekhaya. Ndisekhaya.
Father, it is glorious.
Bawo luzuko.
There is no more homesickness.
Akusekho kufuna nokugulela ikhaya.
Since he has forgiven me my sins and iniquities.
Kusukela wathi wangixolela izono zam. Nokuchatha kwami umthetho.
Always happily and glad.
Ndihamba ebomini soloko ndivuya ndigcoba.
Return home.
Buyela ekhaya.
Return home.
Buyela ekhaya.
The trumpet sounds.
Xa ixilongo likhala. Indanduluko ivakala.
Through valleys and mountains.
Kumiqolomba kunye nentaba.
Coming into the grave.
Suza emangcwabeni.
When the king shall appear in his beauty.
Xa ukumkani yakubonakala ebuhleni bakhe. Ezothatha umtshakazi wakhe.
She will rejoice in the air.
Umtshakazi uyakuvuya egcoba emoyeni.
gloriously transfigured into his light.
Ngobuqaqawuli eguqulelwa ekukhanyeni kwakhe. Ngobuqaqawuli eguqulelwa ekukhanyeni kwakhe. Yawuvakala indanduluko abafileyo bavuke. Xa eyakuza emafini ezulu. Abo bebemthanda apha bayokuvuka baphume emangcwabeni. Xa umzimba kunye nomphefumlo manyana, uloyiko alisayi kubulala mntu. Bayakubona. Bawubona ubuso bakhe babuye ngonaphakade. Ngobuqaqawule uguqulelwa ebukhanyeni kwakhe. Abafile baya kuvuka baguqulelwe ekukhanyeni kwakhe. Into eyahlwayelwa ebuthathakeni ngoku iya kuvuka inamandla. Iculo labahlengwa liya kuvakala. Xa ilanga lakusasa liyakukhanya. Mhla wegolide utshona. Uvuyo liyakuba phaya. Bekhona ukugcoba. Ngokuzukileyo kuqulelwa ekukhanyeni kwakhe. Ngokuzukileyo kuqulelwa ekukhanyeni kwakhe. Abafileyo bawukuvuka xa indanduluko ivakala.
Good morning, brothers and sisters. Also this morning, we welcome you all very warmly in the precious name of our Lord Jesus Christ.
Molweni bazalwane nodade. Ngokunjalo kule ntseni siyanamkela nonke ngokufudumeleyo egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Naphi na apho uvela khona. Bazalwane nobabini bavele eCongo balapha. Sawubulisa indlela ekhethekileyo omnye wase-Ivory Coast, omnye wase-France, omnye wase-Switzerland. Naphina sinenqaku elinye nomnqweno omnye uba kuphunyeliswa ulungiselelo. Yaye inkosi ngasikela namhla ngokuvele butyebini bobantu lwakhe. Sibalibala abaqhagamsheni nathi. Kunjalo eli lizwi lipapashiwe. Abo bamameleyo asibalibali. Noba ilizwi lifika phi, liya kuphumelelisa oko lithunywe ukuba likwenze. Ngenxa yembewu, imbewu elungileyo eyawuthi ihlwayelwe, yafika ixesha lesivuno. Ndiqinisekile ngaloo nto. Yaye inkosi ngasisikelela kakhulu ngokoba utyebi bobabalo lwakhe. Amen. Abathanda ubhaptizo emva kwenkonzo siyakubabisa ukuze babhaptize. Asiqale ngeculo.
Is it true that Jesus
Culo 27 kule ncwadi encinci.
Song number 27.
Ngabe inyaniso nabo uYesu wanifela. Culo samashumi amabini anesixhenxe. Lapho kwavela ukusa kum apho ndandiseba umnyameni lahlekile kodwa yena uzile waze usindisa uba asikhuphe kwisono esinodaka asiba kwindlela yobomi lena indlela yobomi ngoku ikhokela kubomi bungunaphakade ngenyembezi andinoze ndibhatale izono zam yena inkosi yesu yasamkela ngendlela esasiyo kwaye asishiyeke sisilwaluhlobo sithe saguqulwa sazalwa ukutsha ndamkela inkosi yesu nantsi into endinayo kuphela linye idini esinokuza nalo sithi ngokwethu basizinikele kuye kwaye usikhululile wasihlangula Asculucula 19, Gunjal.
My comrades, see the signal. Number 19.
Bambina lelane litabini, majon am. Nibono mkondis. Culo 19. Yanguba kunganga bi kukula nje okulodhlobo kodwa kube inyaniso enhlizweni.
Make us your own. This is our desire that he lives in us. Young and old shall say it.
Siyaphambile sinamandla. Hallelujah.
Old age. Everyone who calls upon the name of the Lord.
UJesu thembekani ngokuba nebani nokholo ngoba ndiyeza ngokukhawuleza.
For this is why we've come.
Njengoba inkosi isondeleyo ngoku ekulodlo samkele nkosi senze abangabakho umnqono wethu lo uba uphile ngaphakathi kwethu lonke ikholwa liyakuthethoko akukho ukuzikhethela nabantu obiza igama lenkosi uyakwamke lokho Ntando ufundi ndubiso. Ikhulu enesithathu ngoba kulapho into esizeleyo lena basinika indumiso kuye. Athi mbonge uYehova mphefumlo wam. Ilibonge igama lakhe elingcwele into yonke ngaphakathi kwam. Mbonge uYehova mphefumlo wam. Ungayilibali yonke impatho yakhe endle. Uloxolela bonke ubugwenxa bakho. Ulophilisa zonke izifo zakho. Ulokhulula ubomi bakho esogweni. Akuthi jize ngenceba nemfesane. Lo uzalisayo umlomo wakho ngento elungileyo. Buhlaziyeke ubutsha bakho nje ngobokhozi. UYehova umenzi wemisebenzi yobulungisa nezigwebo ngenxa ebacudiswe bonke umazisi weendlela zakhe kuMoses wezenzo zakhe ezincamisayo koonyana baseIsrayeli nemfesane enobabalo uYehova uzagade umsindo omkhulu ngenceba akaphiki kuphele akawugcina umsindo ngonaphakade akenzi kuthi ngokwezono zethu akasiphathi ngokobugwenxa bethu ngokuba injengokuphakama kwezulu phezulu komhlaba ukuba namandla inceba yakhe kwabamoyikayo
that fear is connected with punishment no in us is a deep reverence for our Lord.
Kunje ukuba kude kwempumalanga entshonalanga ukulukhwelelisa kwakhe kuthi uRhoqo lwethu. Kunjengokusikwa yimfesane koyise kubantwana, ukusikwa yimfesane kaYehova kwabomoyikayo. Kwayise ngathi, ngabi naxhala ukuba uloyiko luqhagamshene nesohlwayo. Hayi, lunonelelo olukhulu lwenkosi yethu. Ukumoyika kunonelelo. Njengoba sifundile apha. Ukuba angajongani nathi ngokwezikrelekru zethu. Kodwa apha ithi kunje ukuba kude kwelanga phezulu komhlaba ukuba namandla inxiba yakhe kwabamoyikayo. Singathi,
thanking him for his mercy and faithfulness. Heavenly Father, I thank you for your
ingaba siyakholona
and for your grace.
Okanye sazi ngehloko yethu kodwa mele kube senhlizweni sithi sihlanguliwe
to hear what you have to say to us.
Ngoku your living word usindiso lwakhe lunika ubombungu naphakathi. Ngoku singathi ewe Nkosi, buya ngokukhawuleza.
I thank you with all my heart.
Ngokuba silinde ukubuya kwakhe kwaye buya kwakhona. Izithembiso ayingomazwi
alambathayo.
Konke xa sizwe enkosini siyambulela ngokuthembeka kwakhe ngenxiba yakhe nangobabalo de kube yilintsini Nkosi. Sijonge ilizwi lakho basive oko uyakuthetha kuthi kwilizwi lakho eliphilileyo. Ndiyakubulela intliziyo yami yonke uba isihloko sethu sithi uThixo unathi. Bulele intliziyo yam uba ithemba lethu lukuwe. Yonke into esiyenzayo sicela iintsikelo zakho kuthi thina naphi na apho ulungiselo luvakala khona. Yangungasisikelela uncede, yangungava uphilise Nkosi. Indumiso nembuleko siyakubulela Nkosi ngobaba lwakho nokuthembeka kwakho. Amen, amen.
But we take him by his word, by his promise, as he said, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Uba asiculanga nje kuphela oku kodwa kunjalo sithe sakwenza ngenyaniso. Kuphela ngoYesu siyakuhamba kolu hambo lubuhambe. Kuphela kunye naye siyakuhamba siphume sinovuyo. Loo nto yamangalisa kakhulu kuba singahamba kunye naye imihla ngemihla kunye neyure ngeyure. Ndisho nasemva kwemini nje siyazi ukuba kekho kude kodwa simthathele izini lakhe kwisithembiso sakhe nje wathi apho ababini okanye bathathu bathe bahlala khona ngegama lam ndiyakubakho mna phakathi kwabo. Kwaye siyakholwa ukuba ukunjalo ukhona phakathi kwethu. Singaphezulu kwababini nabathathu. Ngoko ke siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke. Ingaba sinengxaki ekholweni? Andiqondi. Siyakholwa uba ukhona kwaye uya kusikela ngokukhulu. Sonke sidinga intsikelo kaThixo. Sonke sidinga ukuthetha kwakhe ngelizwi lakhe elihle elingcwele. Kumele ndithi sive okuninzi ngelizwi likaThixo. Iintshumayelo ezininzi zifundiwe ngokunjalo sisengazifunda. Okuninzi sithe sakunikwa nguThixo ukuba akukho kusilela ukuze singadingi ukuba sithethe okuninzi kodwa ukuba size xa sithe sahlangana inyaniso simnike imbeko nodubo kunye nozuko. Ndicinga uba oko kwa usenza sivuye kwakhona andazi kodwa kuba kusenza sivuye kubani eliya kumenza ivuye. Sithe izolo abantu abangakholwayo bayavuya xa bexhamla kwimidlalo yebhola kwaye ngathi ke bazalinodade kumele ukuba sibe sebholeni apho inkonzo yenzeka khona. Apho sawufunda ilizwi kaThixo. Apho sawucula amaculo. Asivunyelwe ukuba sinqule. Kumele kube sibe lapho. Hayi nje ukuthi siza esingcwabeni, kodwa size sizokucula indumiso kuThixo wethu. Indumiso nembulelo kuThixo. Ngoko bencinga umzana uFrank uyakuza azofunda ilizwi. Akakafiki ngoku, mhlambi uyakufika, kodwa ilizwi lam umqala wam ungathi womile. Bencinga uyakufika, kodwa phambi basithandaze masifunde nje ivangeli kuMathewu. Sele sivile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Mhlawumbi siyakuthanda ufunda nje usuka kulaa miqolo apho iNkosi ithethe khona, kwaye siyazi ukuba ilizwi lakhe lingu-ewe lingu-amen. Mhlawumbi siyakuqaphela ukuba xa sikufunda apha kumqolo wa29 ukuya ku20 kuchapter 24 kaMathewu kuverse 29, ngokukhawuleza emva kwembandezelo yaloo mihla ilanga liyakwenziwa mnyama, nyanga ingakunika ukukhanya kwayo, inkwenkwezi iyakuwa ezulwini kunye namandla ezulu ashukunyiswe. Bazanodade, lona sengumqolo wa29. INkosi yethu wathethile la mazwi, siyazi ukuba wathethile kuyakwenzeka. Asidingi uba sikubuze ngokuba kuyakwenzeka ngelo xesha layo, ngokuba yena utshilo, uThixo akaluxoki. UThixo unenyaniso. Ngokunjalo singafunda umqolo wa30 incwadi kamprofethi u-Isaya, kuyakubonakala umqondiso unyana womntu ezulwini. Ngokunjalo zonke izizwe nomhlaba zibamazele bakubona umnyana womntu esiza ngamafu, afumafu ezulu enamandla enozulu. Oh, amazwi amangazisayo bazanodade, the call. Ngoba iNkosi yethu iwathethile la mazwi, kwaye kwenzekile. Mhlawumbi asikazi nokucinga ngeenkcukacha ukuba kuya kuba njani, kodwa siyakwazi uba kuyakwenzeka, kuyakuzaliseka ngendlela iNkosi ekuthethe ngakho. Ngoku uyaqhubeka umqolo wa31. Ngozithuma izithunywa zakhe zasemazulwini zinexilongo elisanda isikhulu, zihlanganisele ndawonye abanyalwa bakhe baphume kumacala umane omoya, kuthabathela esiphelweni sezulu kude kuse kwesinye isiphelo salo. Kumangalisa kanjani! Uyakuhlanganisa abantu bakhe, kumangalisa kunjani! Ngoku ufundeni umzekeliso kuwo umkhiwane, siyakwazi ukukuthetha ukuthini. Umthi womkhiwane ubhekisela kuSirayeli. Ufundeni ke umzekeliso kuwo umkhiwane, xa selithe lathamba isebe lawo lahluma amagqabi, niyazi ukuba likufuphi ihlobo. Xa besikwaSirayeli besinethuba sokuba sibone size sazi umthi womkhiwane. Kwakungenzeki ngaphambili, kwaye besingazi ngcono, kodwa sesakwazi ukuwazi phayana. Ngoku iyaqhubeka ithi, ngokwanjalo nani, xa nithe nazibona zonke ezi zinto, yazini ukuba kukufuphi kusemnyango. Nginene ndithi kuni, asisayi kudlula esi sizukulwane zingadanga zonke ezi zinto zibekho. Liyakudlula izulu nomhlaba, ke wona amazwi am akasayi kudlula. Apha ngamazwi lathethwa iNkosi yethu athi izulu nomhlaba liyakudlula, kodwa ilizwi lam alisayi kudlula. Lena ituthuzele emangazisayo ukuthi uba iNkosi yethu ibingathethanga la mazwi, izinto bezinokwahluka kuthi zintanda. Kodwa siyavuya kuba la mazwi iNkosi wathethile, ngako oko siyavuya kakhulu. Kodwa ngalo yure nomhla akukho mntu waziyo, akuqhelekanga. Bazalinodade, kwimihla yethu mhlambi ukuvile mhlambi kukunjalo kufikele ezindlebeni zabanye abaninzi kumhla wethu bebesele besalazi ixesha neyure kunye nonyaka kodwa apha inkosi yethu ithi ngaloo mini kunye naloo yure akukho mndiyaziyo hayi nditsho nezithunywa zezulu kodwa ngubawo kuphela ingaba imangalisi naloo nto oh kuhle kunjani ukuba asidingi uba sixhomeke kwinto ethethwe ngabantu okanye into abayicingayo kodwa singaxhomekeka kwilizwi lothixo wethu bazali nodade oku kusinika intuthuzelo kusinika ukungafihlisi kwaye inyaniso yindlela le esingahamba ngayo njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa iyawuba njalo nokubuya konyana womntu ngoba njengoba yayinjalo imihla phambi kokhukhuliso lwamanzi babesitya babetshata kwade kwayimini uNowa awangena ngayo emkhombeni waze akazi kwade kwafika amanzi akhukhulisayo waze wabasusa kuyawuba njalo ke nasekuzeni konyana womntu okwababini beya kuba sentsimini omnye athathwe omnye ashiywe abafazi ababini bawukuba besebenza phayana beguba omnye athathwe omnye ashiyeke qaphelani ke ngokuba ningazi ukuba lilixa liphi na inkosi eza ngalo yazini ke ukuba besazi umninindlu ukuba isela liza ngaphi na umlindo wobusuku angelindile akavuma ukuba indlu yakhe igqojozwe ngenxa yoko ibani nilungile nani ngokuba unyana womntu uza ngelixa eningalikhumbuleliyo bazali nodade andazi litheni elizwi lifundiwe liye ndalutyhile kodwa sonke siyazi uba sifike kwimaxesha esiphelo kwaye siyakubona oko kumthi omkhiwayo uisraeli ubuyele kwilizwe lakhe lokuzalwa kwilizwe lakhe lilikhaya baphayana kwaye oko bebepha phantsi kwiminyaka engamashumi amane siyayazi ke isizukulwane iminyaka engamashumi amane kwaye siyakubona oko ngeendlela ezininzi ngento ezininzi ziyazaliseka ezisaziyo nesingazazi yonke into kumele izaliseke nditsho nebandla elingumtshakazi kakuhle kakuhle kumele siqaphele ukuba lo ngumyalelo wenkosi yethu ukuba siphila kula maxesha ndicinga uba kulungile ukuba siwafunde la mazwi siwabeke phambi kwamehlo ethu kwakhona nakwakhona ukuze singabi lixhoba lolahlekiso olulwenziwa ngabantu kodwa sigcine kakuhle emazwini enkosi yethu ngokuba siwavile inkosi yethu ithe apha izulu nomhlaba liyakudlula kodwa amazwi am akayi kudlula amazwi omntu neengcinga zabantu ziye ziphele zingento nokuba zicace ezinjani noba zilungiswe kanjani nokuba nobuqhophololo obunjani aziyi kuma kodwa ilizwi lothixo wethu lilo oliyakushiyeka oko akuthethileyo uyakuzalisekisa yiloo nto bazali nodade sifuna ukulunga size silungele lo yure athi afike ngayo sele nditshilo izolo ngokuhlwa asazi nokwazi ukuba asazi xa kuzawubizwa umntu ngubani noba uyalandela kodwa sifuna uhlale silungile njengomzana wam ebeqilile ukuba senze kanye ngoba esivalishele umntu ebegula esibhedlela ebehleli pha phantsi kwelizwi unyaka nonyaka emamela ilizwi kwaye xa ifikile iyure ngoku ebengayazi ukuba ebephi. Ilibali elibuhlungu elinjani, into embi enjani xa ungazi uba uphi na kule yure. Kwaye yangu uThixo angangivumeli oko. Sifuna ukuhlala silungile xa ebuya uba silunge, size sinikwe ukulunyukiswa kwethu. Ngokuqinisekileyo unomathotholo ekhaya, umamele kuyo yonke into eyenzekayo. Kukhona iingozi zasendleleni ezenzekayo, abaninzi besifa, iimoto ezininzi zitshayisana, abaninzi abantu bayatshona. Ngendlela eyenzeka ngayo kweli xesha asazi ukuba ingasifikela nini na thina, kodwa masihlale silungile uba sime phambi kwakhe sibone ubuqaqawuli bakhe njengoba ingoma isitsho. Nantso ke into esifuna ukuba yiyo. Yiloo nto sithanda ukuba simcela ukuba kule emva kwemini nje asincede ukuba asibonise ilizwi lakhe, sibone ilizwi lakhe amehlo ethu kuze silugcine, ukuba singagcina entliziyweni yethu ukuze silukhole. Bazali nodade, akukuphela ukuba sazi ilizwi lakhe, kodwa ngokunjalo siphile ngalo uba sisuse yonke into enokusalela uba singafiki na esingafike ekubuyeni kwakhe. Zintande, ndithanda ukunika nje umzekelo mna. Abantu abangqinayo ukuba bangamakholwa umyalezo, abafumana iintshumayelo apho abazibiza uba ngamakholwa kwaye bafuna ukukholwa umyalezo wexesha lesiphelo. Kodwa omnye umntu undifowunele, umzalwane, ndingazutsho uba ngowaphi kodwa ngowakude, waze wathi, mamela, khona umntu othe wafika. Aze athi, mzalwane, andiqondi ukuba ucinga ntoni na malunga nale ndoda, unolunya oluninzi kwaye entliziyweni yakhe uthetha ngokuchaseneyo nebandla eCrossfield kunye nomzana uFrank. Ndiyabuza ke, ukuba siyawukhuluma umyalezo, ingaba kusakwenzeka na ukuba sibe nolunye ezintliziyweni? Mzana odade, asidingi basithethe into ngaloo nto. Wonke umntu uyazivelela, bukwazi oko, wonke umntu uyaziveza ngokwakhe uba unantoni na entliziyweni yakhe. Waye emntwini, nobuye emntwini nobuza kulo mhlangano. Yaze athi le ndoda, bendingenakwazi ukunyamezela, ndabuza wena kokuphi, kunceda ntoni ukufuna intshumayelo, kunceda ntoni ukuba singathi singamakholwa umyalezo, uba sifunde intshumayelo sithi sikholwa umyalezo nawo wonke umyalezo uphela, sibe sithiye umzalwane, ube uthiye kunye nomsebenzi kaThixo. Ingaba ikaThixo loo nto? Ingaba ikaThixo na? Ithethe khwaza, yayibona. Mzalwane odade, ungayivumeli yonke into uba ikususe endleleni, ngoba uthi yena kumele uthande neentshaba zakho. IBhayibhile ithi kumele umthande ummelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo. Ingaba sizintshaba na? Asinazintshaba, asithiyi mntu, asikhabeli mntu ngaphandle, sithanda wonke umntu nabani na ozayo kulo mhlangano. Mzalwane odade, xa usiva into elolo hlobo kulaa mntu, laa mphefumlo uthi kum, mzana wam, andikwazi ukuqonda ukuba kungakhona intiyo engaka phakathi kwamakholwa. Ndikholwe koku, bazali nodade, ukuba uThixo othe wanenceba kuthi apha kule mihla, ndifuna ukuthi kuwe, kumele siba sikhululeke kuwo konke oku, sikhululeke ngobaba lo likaThixo. Kwaye ukuba kusekhona ukongezelelwa kwenzondo ngaphakathi kuthi, leyo yinto esisiqhelo, uyazi, elo lidimoni elisiqhubayo elithi ngendlela ethi lisinike ingcinga uba sithethe ngolo hlobo. Nanko ke umoya ohla phezu kwabantu abathi basingele phantsi ibandla kunye nelizwi likaThixo. Nantso into, bazali nodade, kodwa uThixo unabantu kwaye uyakuba nabo abantu ekupheleni izintando kwaye uyakubathabathela kuye abo bathe bahlamba iingubo zabo ngegazi lemvana kwaye abo bahlala elizweni lakhe. Ntana, isishukumisile xa sivile umzana Branham ukuthethile, siyifundile kubathanjiswa bobuxoki xa abathanjiswa bexesha lesiphelo. Uthi banintsi ooKristu bobuxoki abavuka, imiqondiso emininzi nezimanga ziyakwenziwa. Ngoko ke xa kusenzeka oku siya kubaqaphela kanjani? Sawukwazi ngantoni ukuba ngabobuxoki? Singakucikida kuphela ngelizwi kaThixo. Nantso into zintanda, nantso into umzana wethu othandekayo umzana uBranham ashiye naye ngoba balukaThixo. Ndifuna ukuxelela, singakubona oku xa kukhona intiyo emntwini nolunye olunjalo nenzondo, iBhayibhile ithi kumele sikususe konke oku. Ngako oku sele sisazi uba singabantu abahambe kangakanani na. Ngenxa yethu ke ndithanda ukuthi asithanda ukukhalimela mntu, nditsho nale ndoda, ngokuba siyazi uba wonke umntu kumele aphendule phambi kothixo. Angingabikho mntu nelukuhlayo zintanda, wonke umntu uyakuphendula phambi kothixo ophilileyo. Kwaye isiphoxo siya kuba sikhulu ngenyaniso kwabanye, kuba iBhayibhile ithi bayokuthi inkosi zange senze oku nokuya egameni lakho. Inkosi iyakuthi kubo, amkani kum nonke nina nenza okuchasene nomthetho. Ngoko nantso sinayo bazana odade, masithi ngenyaniso sikhululeke kuyo yonke into, sizikhululeko konke ububi, size sivuyele into elungileyo. Umntwana Thixo ukho uba azise ukuxola, azise iindaba ezilungileyo, uba ancede abantu, hayi ukuba abethe abanye. Jonga oko, akuncedi bantu ukuba bakhule kodwa bahlisela phantsi. Kwayanga uThixo asinceda koko. Ndifuna ukuthi nje andixelanga gama, kwayanga uThixo angasinika ubabalo uba sigcine ilwimi lethu ekuzihloleni kule mihla yokugqibela, nemilomo yethu ivuleke xa iza kukhonza idumisa uThixo, indumiso nembulelo kuligama lakhe. Ngoku masingalibazisi, andizange ushumayela, niyakwazi oko. Bendifuna nje ufundilise, cinge umzana wami wawufika akafikanga. Ngoku masinike imbeko noziwa kuThixo wethu, masineni simnike imbeko. Thixo wam, bawethu sezulwini, sithe sahlangana phambi kobuso bakho obungcwele njengayizolo, ngokunjalo namhla Nkosi, ngawo wonke amaxesha sifuna uza phambi kwakho sikunike imbeko nombulelo. Nkosi, ndiyakubulela kuba uthethile nathi kule mihla, ngokunjalo usikhululile Nkosi, usihlangulile ngale gazi lakho Nkosi, usihlambile Nkosi, singabakho Nkosi kweli xesha kude kube sephakathini. Nkosi, ndicela wena uba ungene phakathi kwethu emva kwemini nje. Nkosi, vuselela abantu bakho, sidinga wena, sidinga ukuba khona kwakho, sidinga ilizwi lakho, sidinga umoya wakho Nkosi, sidinga intsikelo yakho Nkosi, sidinga wena ngayo yonke indlela Nkosi. Oh Nkosi, yamkela indumiso evela kuyonke iintliziyo zethu nemlomo Nkosi, siyakudumisa igama lakho elizukileyo oThixo kunike, ngoba abantu kuba iintliziyo zethu nomlomo zivuleke ukuze kudunyise igama lakho oThixo. Haleluya, uzuke egameni lakho. Haleluya. Amen. Ngokumzana uFrank ulapha, bendingazi uba uzawufika kodwa angasikhonza ke ngelizwi. Kuhle ukuba sikwazi ukumamela nakwigumbi elilandelayo. Indumiso nembulelo kuyo Inkosi, lubaba lulunjani. inyweba injani. Asiyo lenda bantu basenza yona. Si lenda uThixo yenzile ukuthi. Oko kushiya kuyinyaniso. Kude kube sephakathi. Kwaye uba siyakwazi oko, ngoko sayibulela inkosi ngakho. Ikhathala phi na uba bathi nabantu. Isenza sivuye ngoba siyazi ngoku ukuba sikusendleleni elungileyo. Zange lakhe ndakwazi ukuvuya kangoko ndikwazi ngoku. Ixesha lesigqibo lilapha. Wonke umntu uthatha indawo le uThixo ayimisele bona. Wonke umntu wenza isifungo sakhe. Wonke umntu uyagqiba apho afuna ukuba khona na. Kuba nonokutshintsha oko. UThixo akabambi umntu ngekola athi kumele unyanzelekile. Uyekela kuthi kodwa ubeke entliziyweni zethu ukuba eyantoni na kuthi ithetha ukuthini. Emva koko sikunqwenele. Banoyolo abantu abantliziyo ingeyomqolomba yezihange okanye imiqolomba yezibulali kodwa intliziyo engentando kaThixo. Njengoba uDavid wayenokuthi wena uyindoda engantliziyo yam njengoba inkosi uThixo kwakhe yathi. Kwaye uThixo buya kuthetha oko ngoko inyaniso ngokwepesenti ezilukhulu siyavuya izolo ezurich ndive ubungqina obuhle kakhulu le nto uThixo ayenzileyo kule mihla uba ndiyavuya kakhulu. UThixo wenze izinto ezinkulu kule mihlangano. Ndicinga zange kwakhe kwacaca kangaka into eyenzeka eGolgotha njengale mihla. Omnye umzalwane wathandaza uba uKristu waziswa kuthi njengobethelelweyo kwaye siyavuya ngakoko. UPawulos uthi ukuba ndiyaqhayisa ndiyawuqhayisa uba inkosi inobabalo uba uKristu wandifela. Ndifuna ufunda nje izibhalo ezithile ngokukhawuleza ndize ndivumelane nento eselithethiwe. Okokuqala kuLuke isahluko samashumi amabini ananye umqolo wabashumi amathathu ananye ithi lomkani ke ihleze zisindwe iintliziyo zenu kukuzingxala nakukunxila nangamaxhala obomi ize loo mini inifikele ngebhanki. Sesifile kumzana uRose uba kumele silunge. Ubhekiselo selenziwe kwizibhalo apho sixelele uba zilumkeleni ke hleze zisindwe iintliziyo zenu kukuzingxala nakukunxila nangamaxhala obomi. Kunako ukwenzeka uba izinto zomhlaba ziqhathe zithathe iintsikelelo zokomoya ngokunjalo zisibambe ukuba sibambeke kuzo uba singakwazi nokutya nokusela ngokokomoya. Loo nto ingangumthwalo entliziyweni yethu nobomi. Izinto zasemhlabeni zingaba nentsebenzo enkulu kuhambo lwethu lokomoya ukuba singakwazi nokukhula kuko. Kodwa kumele siqaphele sonke ngabanye ukuba kuyenzeka oko wonke umntu ancedeke, wonke umntu angasuswa emnyangweni wakhe. Oko xa kuqiniseke ukuba konke okucocekile apha napha nazonke izitrato zitshayele kwabikho nto eshiyekayo engcolileyo. Ngoko zilumkeleni ke hleze zisindwe iintliziyo zenu kukuzingxala ngokunxila ngamaxhala obomi into yokuqala ezimbini ngamaxhala nje obomi ezihlisela phantsi yonke inhliziyo nobomi singasivumele ekuhambeleni phambili ngoku namhla yiyure yentlangulo imithwalo kumele isuswe kuze sikwazi ukulandela inkosi ngoko ithi kutheni kumele kwenzeke ukuze ngaloo mini inganifikeli ngebhanga inceda ntoni kuthi njengoba sitshilo ngaphambili uba siyaqaphela lo myalezo mhlawumbi ekunoba ngcono kuba sinokuqaphela ubuthathaka bethu kwabanye kunoba ngcono ukuqaphela ubuthathaka babo kuze bakwazi ukuncedeka ngoko lo myalezo kunjalo uya kusebenza njengoncedo kodwa ithi kuba iya kubazela njengomgibe bonke abahleliyo phezu komhlaba bonke phaphani ngoko amaxesha onke nikhunga ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezi zinto ziza kuhla nokumiliswa phambi konyana womntu kwaye ndithanda ukufunda izibhalo ezimbini uba sibone uba kumele sikwenze oku ngokholo sikuthethe ngemilebe yethu umzani wethu uthe inkosi ifuna ukuchumisa imilebe yethu uya kukwenza namhlanje qala gcwalisa iintliziyo zethu chumisa imilebe yethu mva koku sinike amandla ukholo ukuba sithi ngemilomo yethu sithethe oku sikukholwa ngeentliziyo zethu kwaye asikholwa noba yintoni sikholwa oku thixo akuthethileyo wonke umntu ukholwa into nditsho nabatyhuli bayangcincazela kodwa siyakholwa oku thixo akuthethileyo kuluka isahluko seshumi nesixhenxe umqolo wesihlanu nowesithandathu luka isahluko seshumi nesixhenxe umqolo wesihlanu nowesithandathu abapostile bathi enkosini songezelele ukholo ithe ke inkosi ukuba beninokholo olunjengokhozo lwemonstade beningathi kulo mthombe ncothuka utyaleke phakathi elwandle uze unive apho ukholo ludityaniswa nomthandazo kodwa kunye nokuthetha oko sithe sakucela kuthixo emthandazweni sele sicacisile oku apha umthandazo wodwa unjengomntu ephosa umnatha elwandle engawutsali ngokuqinisekileyo ewushiya pha emanzini umthandazo kumele ulandelwe yinto akube kanti into esiyicelileyo leyo kumele siyithethe ngokholo nje ngesele yenziwe nguthixo emva koko iya kuba yeyethu mandifunde oko kwakhona ngokuba ayintyuli kum ngokunjalo ndifunda umqolo wesihlanu nowesithandathu kwisahluko seshumi nesixhenxe abapostile bathi enkosini songezelele ukholo lithe ke inkosi ukuba beninokholo olunjengokhozo lwemonstade kubani unike la makhozo emonstade zininzaka umzani wam phaya kube kunjani andinawo ngoku apha ukhozo lwemonstade lincinci kakhulu kodwa lungqungiwe akulunandawo uzokubambelela nekona kukho apho ungalitsala khona yinto entle nje esisanqa kuba uthi kuthe wabeka ukholo elizwini lakho entliziyweni zethu ngoku kungakuncinci kodwa uthe kwangqungu kakuhle ngokulungile kuthethwa ngokholo oko inkosi ithe yakubeka entliziyweni zethu sakuthandazela ngoko kumele kwenzeke ithi apha Beningathi kulomthombe othuka utshaleke phakathi elwandle uze unive. La ngokunjalo ngamazwi enkosi kwaye sithe saxelela ba izulu nomhlaba liyakudlula kodwa hayi ilizwi lenkosi, hayi nje ilizwi elibhalwe kuMathewu 24 neli lizwi okanye kuLuka isahluko samashumi amabini ananye kodwa kubhekisele kwixesha lesiphelo okanye kuSirayeli nje sizwe. Lonke ilizwi likaThixo liyinyaniso, sonke isithembiso sesethu singamthemba uThixo. Asinakuthatha nantoni na, isibhalo sona sinakuphuka. Lonke ilizwi liyinyaniso engcwele, sixhomekeke kulo. Suka kuMarko isahluko seshumi nanye, ilizwi elaziwayo kakhulu, isithunywa senkosi sabiza umzana uBranham xa wethetha izinto ukuba zibonakale bezingekho phaya ngaphambili. KuMarko isahluko seshumi nanye umqolo wamashumi amabini, bathi bedlula kusasa babona umkhiwane lowo womile uthabathele kwasezingcanjini, ekhumbule uPetros uthi kuye, Rabbi, khangela umkhiwane obuqalekisile womile. Uphendule uYesu wathi kubo, yibani nokukholwa kuThixo, kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba funquleka uphoseke elwandle angathandabuzi entliziyweni yakhe asuka akholwe kuba ezo zinto azithethileyo azithethayo zinokwenzeka. Ngaba nimamele nonke, uba unokholwa uba izinto azithethayo zinokwenzeka wokuzuza oko athe wakuthetha. Umthandazo nokholo zihambisana ndawonye. Emva koko kumele sibe nokungafihlisi, ngoba sithethe into esiyicela kuThixo ngokholo, ngokuphuma kwinguquko yangaphakathi uba uThixo uvile umthandazo wethu. Ukuba ukuthetha ukuxela ngemlomo yethu into esiyikholwa ngenhliziyo yethu ayenzeki, ngokukhona into esileleyo, ngoku akukho kugqobhozela, ngoku asiphumeleli sifikele kwinqaku elithile siyama kwakhona nakwakhona. Kumele siphumelelise ekugqobhozeleni. Ngoku kuthi kuhlale ukholo olusentliziyweni zethu ngalo ilizwi, kumele lisenze sikwazi ukucela zonke izinto esizidingayo njengoba sinikwe isithembiso nguThixo. Asiceli into edinga uba siyinikwe, kodwa sicela oko sele sikunikiwe. Endaweni yokuza phambi kwenkosi njengabamkeli, sisoloko singabaceli abadala. Inkosi yethu kumele ivelane nathi, kwaye uyasibuza namhla uba kode kube nini niyakuma ningabaceli. Ndiwuphumelelise yonke into, ndithe ndanihlangula, ndinibizile ngegama ithuba elimnyama. Manifunde phaa kuYohane isahluko seshumi nesiqenxe. Lo mazwi abhekisele kakhulu kwinto uThixo ayenzileyo kuthi. UYohane isahluko seshumi nesiqenxe umqolo weshumi nesine, mna ndibanike ilizwi lakho okanye utyhilile noba ithini, mna ndibanike ilizwi lakho laza ihlabathi labathiya ngokuba bengengabo abehlabathi, nje ukuba nam ndingenguye ohlabathi. Andicelele ukuba ubasuse ehlabathini. Ndicela ukuba ubagcine kuyo inkohlakalo. Ewe, sonke singathanda ukuba sisuswe ehlabathini ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuze sivuye sigcobe kwizitrato zegolide. Kodwa masiye phambili sinokungafihli isisilo amadabi ambalwa sijongane nezilingo eziya kuza size siphume singabeyisi kwaye kukho lweyiso kungakhange kuliwe ukuba olu dabi lokomoya luthelamisela kuthi asikwamkele ngokukhethekileyo benomdla ngumxolo weshumi nesine ngoku ngokunjalo umxolo wamashumi amabini anesithandard uba ndabazisa ndakutyhili ilizwi lakho iphindithi ndabazisa igama lakho ngokubini ilizwi lakhe negama lakhe ukuze sikwazi ukuva ilizwi lakhe egameni lakhe samkele izithembiso ezingcwele ngaphakathi kuthi silindele ngokholo uba uThixo uya kuzizalisekisa kuthi ngaba sonke isithembiso azizalisekanga nangenkosi yethu kanye kude kube sikwisithembiso sithi andikumvumela owam ongcwele ukubabone ukonakala. Inkosi yethu yafa kodwa kunjalo iyaphila. Haleluya. Ngubani onokwamkela konke oku? Ngubani onomelana nako? Emva kwakonke kwakubhaliwe kwathiwa andikumvumela owam ongcwele ukuba abone ukonakala. Kwaye sonke siyazi ukuba emva kweentsuku ezintathu ebolile emiselwa ukuze ngokunjalo avuke kwezo ntsuku zintathu abo bafundisiwe babexoxa ngaloo nto xa wayibethelele naxa ivukile kwabafileyo. Oh, yandingenokukhathala ngokuncinci wonke umntu wayixoxa kangangoku wayenako. Ndayikhona inkosi yam njengoba yabethelwayo ngokwezibhalo. Ndiyakholwa ukuba kubhale uncedo kuqala uKorinti isahloko seshumi nesihlanu umqolo wesithathu nowesine ukuba wavuka kwabafileyo ngomhla wesithathu ngokwezibhalo. Ngokunjalo ndiyayikholwa into ebhalwe kuYohane isahloko samashumi amabini ngaloo mini umhla wokuqala weveki. Haleluya. Oh, kumangalisa kunjani ukuba singakholwa ngeentliziyo zethu. Ewe, indumiso nembulelo. Ndithanda ukuba ndibuye ndihlehlise ekwenzeni intetho. Intliziyo yam igcwele luvuyo ngako okuThixo akwenzileyo. Uthe watyhila ilizwi lakhe kuthi, watyhila igama lakhe kuthi, ngoku ufuna ukutyhila amandla akhe, amandla akhe ovuko. Yangasinika ubabalo ukuze iintliziyo zethu zingalinganiselwa phantsi kwizinto zangaphandle. Ngamanye amaxesha ndingacinga heyi loo nto ayonto yangaphandle kodwa inyaniso yile ezi zinto zangaphandle emhlabeni esinganazo nje zezexeshana. Yiloo nto kumele siqiniseke kuba iintliziyo zethu azisingelwa phantsi zezo zinto kodwa ngazo sicela uThixo uba azise yonke into phantsi kweenyawo zethu ngokholo ukuze bonke abo bafuna ukulunga xa inkosi ibuye baze phambi koThixo ngendlela enye bathi Nkosi ngokunjalo ndifuna zonke izinto zibe phantsi kweenyawo zam zokholo ndinika ubabalo uba ndenze ngolo hlobo. Ngoko kunokwenzeka ukuba ilitye lokuqhubeka eliphambi kwethu zibe ngamatye ethu okunyathela ukuba sinyukele phezulu. Umthetho okhethekileyo ubhekisele kubantwana bathixo ungazifundela ngokwakho. Incwadi yokuqala uPetros inkosi ithe yabalilitye lokuqhubeka lokuqhubekiswa kunjalo pha kwabo bangakholwayo phayana abangakholwayo baqhubeka kuye bawo ithi nabani oya kuwa uya kumenza ukuba abe luthuthu baqhubeka bayawa Petros uthi kuthi abakholwayo elilitshe abakhe abacikisileyo lithe laba yintloko yembombo kwaye sakhela phezu kwalo sinokholo oluqinileyo kuThixo ophilileyo. Kwabanye lilitye lokuwa, kwabanye lilitye lokuvuka. Into enye, inkosi enye, kubani unokwamkelwa? Kwabanye ngumsindiso wobomi, kwabanye ngumsindiso wokufa, kwabanye kushinyelelwe usindiso, kwabanye lugwebo. Singathini ke ngoku? UThixo ulawula kuyo yonke into. Emva kwemini nje kumele simbulele ngokutyhila kuthi ilizwi lakhe, intando yakhe, iimfihlelo zakhe, igama lakhe, amandla akhe. Ewe, yintoni angakhange ayityhile? Yintoni eshiyeke ifihlekile? UGenesis sahluko sokuqala ukuya kusityhilelo sahluko samashumi amabini nesibini umqolo wokugqibela, yonke into uThixo befuna ukuba siyazi ithe yatyhila. Njengoba kubhaliwe ke ngemihla yezwi lesixhenxe xa isithunywa siyakuvuthela ixilongo, imfihlelo yaThixo iya kugqitywa. Njengoba ayixelayo kubakhonzi bakhe abaprofeti, hayi kubantu benzululwazi, abantu bachwepheshe beBhayibhile abanye abangakuqondi kakuhle oko, kodwa kubakhonzi bakhe abaprofeti. Halleluya, uyavuya ngako oko? Ngabe ulityhile ilizwi lakhe kuthi? Apho siyafunda sithi ndilibonakalisile ilizwi lakho. Nabana uqhubeka efunda mganyana, siyazi uba kutheni sithi bangcwalise ngayo inyaniso yakho. Ilizwi lakho liyinyaniso, ungcwaliso oluyinyaniso luyakuma phambi koThixo wethu, lungcwaliso ngelizwi lakhe, nangalo ilizwi lakhe, nangamandla omoya oyingcwele. Hayi inzame yakho nenzame yam, singazenza inzame kubomi bethu bonke. Empheleni koko inkosi ithi nikuzamile ngokokwenu, andikhange nicele uncedo lwam, nithe nafuna ukuzenzela okwenu, kubi ke oko, anikhange niphumelele. Ukuba nithe naqaphela ukuba sendikwenzile ndazingcwalisa ngani, ukuba ndithe ndazinikela, ndizinikela nina, ndiphumelelise yonke into, ndalungisa yonke into ukuze nikwazi ukuhamba kuku. Uthe watyhila ilizwi lakhe kuthi ngokuqinisekileyo laba yinyaniso engcwele. Uthe watyhila negama lakhe kuthi, uthe wasikhokhela kuqobo lwenyaniso engcwele ngolungelelwano ekungcwalisweni kwethu. Zonke izinto zithe zenzeka kuthi ngokukhethekileyo, ndumiso nembulelo kwigama lenkosi. Uba entliziyweni zethu siyongameleka namhla, andazi kuba kuya kwenzeka nini, namhla sinika imbulelo sisonke. Kumele ndijonge endaweni ethile, ithi kwabaseRoma baphakamise amazwi abo ngamxhelo omnye babulele inkosi. Oh, nguRoma isahluko seshumi nesihlanu umqolo wesihlanu nesithandathu. KwabaseRoma isahluko seshumi nesihlanu umqolo wesihlanu ithi, wanga ke uThixo onyamezelo novuselelo anganinika ukucinga ntonye phakathi kwenu ngokoku kaKristu Yesu, ukuze nithi nimxhelo mnye nimzukise ngamlomo omnye uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu. Ngoko hayi kwifayili enye kumthandazo womntu lo, ube omnye, ibe ngomnye emva komnye, nonke niyazi azihambeli. Selokhu ngokuqala nowesibini kulandela omnye. Kodwa xa sisiza phambi kobuso bukaThixo sikhumbula emva phaya eYerusalem kwakho ikhulu namashumi amabini, emva koko yayingamawaka amathathu kwaze kongezeleka yangamawaka amahlanu ngoko kongezeleka, ukuba xa besifuna ukuthandaza kumele sihlangane sithandaze sonke. Sifuna unika imibulelo kuThixo wethu. Kwaye ukuba asikwenzi oko ngokwamatye aya kukwenza oko. Nantsi into iNkosi iyayithethayo emva phaya. Thixo unako ukumvusela abantwana uAbraham apha kula matye. Kwaye kwela xesha sifuna ukunika indumiso nembeko kwaze hosana abongwe lo uze egameni leNkosi. Hosana lo ophezulu osenyangweni. Ngoko apho kulo kobuso bude bebesithi mongameli ingaba awubavumi na aba zinto ngoku uthi kubhaliwe kuba kwimilomo yentsana kunye nawo basanyayo kuya kuphuma indumiso egqibeleyo. Noba singabantwana ngokomoya ungabava bekhaya kuba singabantwana ngokunjalo singambulela uThixo entliziyo zethu oko kuseza kwenzeka sele kwenzile thina sidinga ukulinda kude kube inyaniso engcwele. Masikholwe sonke isithembiso namhla njengombhalo oculecula. Oh, mthathe elizwini lakhe khola sonke isithembiso umthathe elizwini lakhe emva kokuthandaza ngokholo. Yanga ithemba lethu kuThixo ngaba likhulu ukuba sibe nakukuthetha oko sithe sakucela siqhutywa nguwo umoya sithi nje Nkosi, wena sele undinikile ngoku kuya kubonakalisa kwindumiso nozuko loThixo wethu. Amen. Masimeni sidumiso. Bawethu semazulwini, ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ngako ukuba khona kwakho okuvakalayo. Sithwala ubungqina imilomo yethu kwinto esiyikholwayo entliziyweni zethu. Uthe wazityhila kuthi, uthe watyhila ilizwi lakho kuthi, uthe watyhila igama lakho kuthi, ilizwi lakho lingaphakathi kwethu kwaye sililizwi lethu, siselizwini lakho. Ukuthethile emva phaya, mna phakathi kubo, wena ungaphakathi kum, ukuze sonke sibe banye. Nkosi, oku kuzalisekile. Haleluya. Wena ulilizwi, wena ungumoya, wena ungamandla, ukukhanya, ubomi, indlela, inyaniso, uvuko. Nabani onawe unento yonke. Haleluya. Haleluya. Oh Nkosi, indumiso, imbeko, uzuko, kulo igama lakho elimangalisayo nelingcwele, msindisi othembekileyo, siyakubulela ngokunjalo ngakho oku. Uba singahlangana apha kule ndawo singaphazanyiswa ekuveni ilizwi lakho, uba sizukise sidumise igama lakho. Asiyazi ukuba kushiyeke xesha elingakanani. Siyakubulela ngakho oku ukuba uthe wasihlangula kweli xesha. Lixesha elibi kakhulu kokungendawo, kodwa lixesha elihle kubo bonke abo bathe baxolelwa nguwe. Onqabileyo, oxabisekileyo, othandekayo, linjalo lonke ilizwe ethe walivalisa kule mihla yokugqibela. Ngokunjalo siyakubulela ngolungiselo lomkhonzi wakho umprofeti ngendlela enye, kuba siyakubulela ngaye uMoses noAbraham, Petros noPaulus. Ngoku siyakubulela ngomzana uBranham lo othe wamthumela enomyalezo ongcwele. Haleluya. Banoyolo bonke abo bangavi nje umthunywa kodwa bamva nje uba kubhaliwe lowo unayo indlela makayive into umoya ayithethayo kuwo amabandla. Umoya uthethile ngalo ilizwi ngawo umlomo womprofeti ngoku kubalulekile ukuba singabi naleta sibhale kuzo kodwa ukuba sibe nesithilelo selizwi entando kaThixo ngawo umoya. Hallelujah. Abaninzi bayayazi ukuba umthunywa utheni babe bengenayo kwa umbono wokuba uthini umoya kuwo amabandla. Kukhona indimana ethe yava kakuhle umyalezo yaze yaqaphela umthunywa wayiwa phantsi kwamoya omnye uthe waphumla phaa kumthunywa ohamba kunye nomyalezo. Konke oko kubandakanywe kumyalezo ongcwele kutyhiliwe kwaza kuguqulelwa kubo ngomoya ongcwele. Ngoku siza kubunye bokholo nokwazi. Hallelujah. Indumiso nembeko kuThixo wethu. Abangabantwana bayinyaniso bakaThixo abathe bakhokhelwa ngomoya bakhokhelelwa kuyo yonke inyaniso. Singaphindaphinda into uMoses ayithethileyo nabo bonke abanye ngokunjalo nento umzana uBrenham ayithethileyo. Into ebalulekileyo yile kuba sikhokhelwa ngomoya kaThixo elizweni. Ngako oko kwintando neemfihlelo zikaThixo nantso indlela abeyisibamba ngayo ndithi kwakhona lena yindlela abeyisi abahamba ngayo. Lo unayo indlebe yokuva akayive into ayithethayo umoya kuwamabandla. Lo uyisayo uyakuzindlilifa zonke izinto. Lo othe uyisa boyisa ngegazi lemfana nangelizwi lobungqina babo. Hallelujah. Ilizwi lithela babo ubungqina lwendimbane ethe yahlawulelwa ngegazi. Ubungqina bethu ayibo bethu kodwa bungqina belizwi elithelathilwa ngomoya ongcwele. UYesu uthe eyam imfundiso ayoyam yalo wantumayo ukuba umntu uyawukwenza intando yakhe uyawukwazi uba ukuba umntu uyawukwenza intando yakhe uyawukwazi uba imfundiso yakhe ivela kuThixo. Inkosi kuselolo hlobo nanamhla ayo mfundiso yethu ayilo lizwi lethu ilizwi kaThixo nemfundiso engcwele ethe yanikwa abantu bakaThixo ngalo ilizwi siyavuya ngako oko. Hallelujah. Hallelujah. Imbeko nozulu inkosi yethu kude kube nginaphakade uye masiculeni eliculo. Ufanele onkosi ukwamkela indumiso nozuko. Indumiso nodumo. Wena ufanele onkosi
Ngemvula yentsikelelo siyayidinga.